Johnny Mira the Great on the beat, check it. Nipe tu chance, okay, so unajua mimi nakupenda. Wala mi chance ukinipea siwezi kutenda. Nitakulinda juu kupate ilikuwa kama tenda. Nilikuwa nimetumwa nikulete mzigo wa mapenzi kutoka heaven na masenda. Na ulitaka mtu anakupea mapenzi mengi, okay, kuja kwangu jua mbe center. So unajua tuna match, juu niko na finance na uko na fine arts. Juu niko na cash enemies walinikas, but sipi high school juu ya penzi letu lipua sas. Mpe totas, okay, come na mimi hopo tumia shash. Come to the love then in return na kupea cash. Beyako inishindi kuna siku litro wa multibash. Nina pesa basi six pack achia safaras. Usiwasikize madui utaelewa juu the bunch of samaras. Come kwangu nitakumeka sama ma. Nitunde kwa penzi ladies ay machuchu nyonyo na ndama. We'll be inseparable come spring, winter or summer. Najua ujenda mbali but naweza kupeleka ukambani. Ulambia sali ama mumbasani ni kuonyesha likozaliwa shetani juu. Kwenye mvua nikiwa na wewe naondoa kiwewe juu na feel kama niko na shelter yani. Mapenzi yetu hata Mungu amekubali wa kupinga nani. Lakini mapenzi ya kweli lazima upinzani. Nani ashaipenda mtu then later kanotusio mtu ampendi juu kwa mapenzi yana utu. And the people in a heart are only two. Mamake na babake na kipenda mwingine anaweza pigwa mateke. Ni kama ukaenda them 6 years na kitu tamu umepata kutoka kwake ni mate yake.